si vibaya, siku moja kikana mpendae na kumwambia
asante.
Yeah. Kwa yote alikufanyia, kwa wote full time, napendana, naheshimiana. Nana, nana omba leo nipe nafasi, nipe quality time, ili wasi tugasi, nikueleze kitu muhimu toka kwa yangu nafsi. Nitazame straight machoni usiwe na wasi.
All the time, unafanya mini tabasa.
Talk to me girl,
you make my life ni aone mata.
Hey, yeah.
Ninavyo kufeel, ujue vile navyo kufeel.
Yeah, spin the wami na witu ni survive. Kwa pote tupo wote tupo api kama vile butterflies. For my pains, my time, you know ni fanya kila time, ina tabasam. Wene nipa fura, kweru na nipa ra. Na nifanya mwenzio ni sao mpaka kara. Nimepitia mambo mengi sana na we. Mengine mazuri mabaya ndo mana nasema
asante
kwa mapenzi tele yako.
Yangu mi
siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha. Niamini
asante
kwa mapenzi tele.
Mungu wendo ta, wendo na nifa. Koko nishika, Mungu tupushe baratu zidi songa, right? Muyoni weni ice cream, unanipoza useche na kunipota. I'm sorry, kwa yote nile kukose. I'm a struggle all the time, ili nisije potia. Sweeter, know that I care about you. Baratu na long journey with you, my boo. Sometimes, nakuwa arrogant, nakukose mpaka kuni ono tak. Najona mwenye baati nga wengine wataki. Chansi kwanga wapati, twende heart to heart. I trust you, believe in you. Wendo my boo, wendo na nifanya ni kumbie hivi. Una testi kwenye huo, una testi kwenye mapish. Kwenye game, wendo queen, I na ubish.
Kwa mapenzi tele yako. Siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha.
Mapenzi yako,
vile unavyonijali, vile unavyonijali. We were meant to be together. No one else could do it better than you, boy. Than you, boy.
Hell yeah. Love in the air. I start to eat a bar coast to coast. Karibisheni furanda nienu. Siku gumbana au kukumwana. Right, right. Na kama ukona ekanini, fanya kukis. Na kama ukona imbali, mwambi umemiss.